DJShowstead.com.
California. House music.
GC International. Yeah. Sindangwa. Yeah. Come Mr. Yeah. Bastavo. Yeah.
Girl, I want is you. Yeah. It's you, babe. Girl, I want is you. It's you, babe. Iwe baba kwati na kalimo. Baba kwati na kalimo. Mwela mpe. Baba kwati na kalimo. Baba kwati na kalimo. Mwela mpe. Iwe kuli mwela mpe. No kia usinifuna win. Tima wanga njiwa una win. Bama yesa kubwela bena. But you the only one I want, baby. Yeah. And forever you shall be my lady. Chimani ganga kupe manga sulip. Never wali my baby ni wauliku. Kumutima kwanga. Yeah, baby.
Girl, I want is you. Yeah, it's you, baby. Girl, I want is you. It's you, baby. Iwe baba kwa tina kalimo. Baba kwa tina kalimo. Mwela mpe. Baba kwa tina kalimo. Baba
kwa tina kalimo. Mwela mpe. Baby, mami wata. Wadi ya mushiko na dirota. Inshi, nde kufuwa nde kusokota. My penny killer, you are my doctor. Yeah. Wabanga kamwela baka chelo. Nice kilo futi chisa yelo. Nasuka na kwebe la polelo. Pelo vyo ungu fisha kumwe timawelo. My oxygen, oxygen. Body wewe, I can do anything. Come close, I'll tell you something. Wali musuma wali shiba bathin.
Yeah. What I want is you. Yeah, it's you, babe. What I want is you. It's you, babe. Iwe baba kwati na kalimo. Baba kwati na kalimo. Mwela mpe. Baba kwati na kalimo. Baba kwati na kalimo. Mwela mpe.
What I want is you. Yeah, it's you, babe. Yeah, what I want is you. It's you, babe.
Iwe baba kwati na kalimo. Baba kwati na kalimo. Mwela mpe. Baba kwati na kalimo. Baba kwati na kalimo. Mwela mpe.
Yeah. Shout out to Jokad. Mrs. Mpenga Ola. God. My name.
DJShowstead.com.